injabulo nelizimpilo ezimpilo ezimpilo ngeza amaphupho akho nawo phezu kwengqondo kudinganingiyo emhlabeni esiphila kuwona jabulo 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 nelizimpilo ezimpilo ezimpilo ngeza amaphupho akho nawo phezu kwengqondo kudinganingiyo emhlabeni esiphila kuwona ngoba thina abantu
I'm gonna go back to the